waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Senatarada Sarah Hansen Young oo ka tirsan xisbiga Greenska ayaa sheegtay in sharciyada ilaaliya deegaanka ee dalku ay marayaan dib u habayn degdeg ah. Waxa ay ku dooday in shuruucda dib loo eega ay ka hortagi doonaan bannaynta dhulka iyo in si xad dhaaf ah loo burburiyo kaymaha. Senatarada ayaa qiratay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa adag.
Today is a good day for nature, a good day for our forests and our bushland, our wildlife.
Maanta waa maalin u wanaagsan deegaanka, cimilada, kaymaha iyo duurjoogta. Waana maalin u xun soo saarayaasha shidaalka dhulka laga qodo. Dhuxusha iyo gaaska waxa aan ku xadidnay meesha hoose ay leeyihiin, ayay tiri. Senatarka xisbiga Nationalka ee la yiraahdo Matt Canavan ayaa sheegay inuu isku dayi doono in uu ku qanciyo Barnaby Joyce inuu dib ugu soo laabto xisbiga Nationalistka. Mr. Joyce ayaa xisbiga ka baxay maalinkii ay Khamiista ahayd si uu kursigiisa laga soo doorto Tamworth ugu noqdo xildhibaan madax bannaan. Arrintan ayaa timi kadib markii toddobaadyo laysla dhex marayay war ku saabsan inuu ku biiri doono xisbiga Pauline Hanson and One Nation. Mr. Joyce waxa uu sheegay in xiriirkiisa hoggaanka Nationalistku uu noqday, sida uu sheegay, mid burbursan oo ismaandhaaf badan. Matt Canavan ayaa u sheegay warbaahinta Channel 9 in weli uu rajo ka qabo in Mr. Joyce uu soo laabto.
He hasn't joined another party yet, Barnaby, so I'm not giving up. I'm going to keep trying over summer to convince Barnaby to...
Kama aan qosanayo... Waayo weli xisbi kale kuma u biirin. Xilliga samarka oo dhan waxaan isku dayayaa in aan ku soo celiyo xisbiga Nationalka. Wuxuu noqon karaa qof xisbiga ka tegay, laakiin ugu dambeyn dib ugu soo laaban karaa. Dhowr bilood ka hor ayuu sheegay inuu gooni u baxayo isagoo aan si rasmi ah nooga bixin, laakiin aanu iman jirin shirarka. Laakiin shalay buu si rasmi ah u baxay. Inkasta oo aanu weli heshiis u saxiixin xisbi kale, waxaan weli jeclahay inuu nagu soo laabto, ayuu yidhi. Booliska Victoria ayaa xidhay laba qof oo lala xiriirinayo bannaanbaxyo laba dhinac ahaa oo iska soo horjeeday kana dhacay waddooyinka Melbourne bishii Oktoobar eena dhaaftay. Booliska kahortaga rabshadaha ayaa loo adeegsaday kala dhexgalka labada kooxood kadib markii koox ka soo horjeeda anadahdee socdaalka ay 19-kii Oktoobar iskaga hor yimaadeen koox kale oo iyaduna ka soo horjeeda cunsuriyadda. Nin 22 jir ah oo degan xaafadda Port Melbourne ayaa lagu soo oogay laba dacwadood oo ah weerar lagu qaaday booliiska iyo laba dacwadood oo ah carqaladayn loo geystay booliiska, halka nin kale oo 26 jir ahna lagu soo oogay weerar iyo carqaladayn booliis isna. Booliiska ayaa sidoo kale shaaciyay sawirada 6 qof oo kale oo ay rajaynayaan in la aqoonsado. Waa isla booliska Victoria ee ayaa dacwad ku oogay nin 18 jir ah oo lagu eedeeyey baabuur wadis halis ah kadib markii la qabtay habeenimadii Khamiista isaga oo ku socda in ka badan 220 kilometir saacadii iyadoo aanu nalka horana u shidnayn. Booliiska ayaa sheegay in uu dareewalku istaagi waayey markii la isku dayey in la joojiyo, isla markaasna uu baabuurka si halis ah ugu waday waddada weyn ee la yiraahdo Western Ring Road ee xaafadda Kilo Park oo ku taalla Melbourne. Booliiska ayaa isticmaalay aaladda taayirka lagu banjariyo si ay u joojiyaan gaariga. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar libaaxbadeed oo dhimasho sababay oo ka dhacay Kyle's Peak oo ku taala xeebta dhexe ee waqooyi galbeed ee New South Wales maalinkii Khamiista. Laba dalxiise oo reer Switzerland ah ayaa libaaxbadeedku ku weeraray xeeb ka mid ah kuwa aan la ilaalin oo ku yaala oo ku taala Crowdy Bay National Park. Haweeney 20-jir ah ayaa halka ku geeriyootay, halka qof nin ahina uu si xun u dhaawacmay. Professor Callum Brown oo ka tirsan Macquarie School of Natural Sciences ayaa sheegay in tirada dhimashada weerarada libaaxbadeedku ay sannadihii ugu dambeysay kor u kacday ilaa ku dhowaad 3 weerar sannadkiiba.
It does seem like over the last 15 years or so there has been a bit of an uptake or an uptick in the number of fatalities.
waxay u muuqataa in 15-kii sano ee la soo dhaafay ay tirada dhimashadu yara korodhay, mana ah arrin ka dhalatay kororka tirada libaaxyo badeedka. Waxay u badan tahay isbeddel la xiriira isbeddelka cimilada oo ku yimid dhaqanka ama dhaqdhaqaaqa libaax badeedka. Kulamada aadamaha iyo libaax badeedkuna way bateen, dadka badda ku dabaashaana waa bateen, iyaguna ayuu yidhi. Daba ka kacay dabaqyo dhaadheer oo ku yaalla Hong Kong ayaa weli gubanaya maalinkii labaad, waxaana ku dhintay ugu yaraan 49 qof, iyadoo boqolaal kalena weli lala yahay. Mas-uuliyiinta gurmadka degdega ah ayaa sheegay in dabdamisyaashu ay weli baarayaan dhismaha, iyadoo 4 ka mid a guryaha ku yaalla Wong 4 ee degmada Dai Po ay weli suxun u gubanayaan. Ku dhawaad 900 oo qof ayaa habeenkii laga daadgureeyey oo loo qaaday xarumo ku meel gaar ah. Laba agaasime iyo la taliye injineernimo oo ka tirsan shirkadda Prestige Construction ayaa la xiray iyadoo lagu tuhunsan yahay dil. Madaxa shaqaalaha madaxweynaha Ukraine Andrei Yermak ayaa sheegay inuusan marnaba ogolaan doonin in dhul looga tanaasulo Ruushka, halka madaxweynaha Ruushkuna Vladimir Putin uu sheegay in hindisaha nabadeed ee cusub ee Mareykanku soo jeediyey uu noqon karo waa sidoo hadalka u dhigay meel laga bilaabi karo joojinta dagaalka Ukraine, inkastoo uu mar kale ku celiyey dalabkiisa ah in ciidanka Ukraine ay dib u gurtaan. Mar uu ka hadlay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Bishkek ayuu sheegay in qaar ka mid ah reer galbeedku ay hadda garwaaqsanayaan in xal wada hadal ah loo baahan yahay si looga fogaado burbur dheeraada oo ka dhaca gobollada dagaalka, ayuu yidhi. Madaxweynaha Ruushka ayaa ku doodaya in dagaalku keliya dhammaan karo marka ciidamada Ukrain ay ka baxaan dhulka ay Moscow sheegatay.
We're still receiving requests to cease hostilities here and there. Ukrainian troops will withdraw from the territories they occupy. That's when the hostilities will cease.
Weli waxaanu helaynaa codsiyo sheegaya in dagaalka halkaa iyo halkaa la joojiyo. Ciidamada Ukrain waa in ay ka baxaan dhulalka ay gacanta ku hayaan, markaasay colaaddu istaagi doontaa. Haddii ayna bixinna, xoog milatari ayaanu kaga saari doonaa, ayuu yidhi. Saadaasha hawada ee dalkan Australia maanta oo jimca sidana ahayd, magaalada Perth inta badan qoraxba ay ahayd 24 digrii sida la saadaaliyey, Adelaide-na shuuxyo 24 digrii, Melbourne shuuxyo la filayey 24 digrii, Canberra qorax 28, Sydney qayb ahaan daruur 28, Brisbane qorax 34, iyo Darwin oo roobab dabeylaale ah laga filayey gelinka dambe iyo 33 digrii. Halkii dollar ee Australian ahna maanta waxa uu suuqa lacagta ka joogay ebar dhibic 65 dollarka Mareykanka ah, ebar dhibic 56 euro ah, hal dhibic 14 dollarka New Zealand ah, iyo ebar dhibic 49 poundka Ingiriiska ah. Warkii jimcuhuna intaasu ku dhan yahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.